Ngobuganda, buli moketa lako kujaguza mazali waga saba sajia kabaka, Ronald Mwana Mutebi Woku, yagemi ya kensavu mogu moje chitiwa. Umulabilizu wenda mirembe, chitafe mkatonda, Moses Banja, yebazi za nyomu tuanzorubu na mwa saba sajia kabaka, obujude vivala, ere vila buwako. Entiko ye mikolo gya mazali wagomu akaguno, heumeduamu, omutwe abenzi kizaba orthodoxi. Ere entiko yomukolo guno, ya kubela kwekere siya, ya St. Nicholas, na mungona. Ngena kuzumazi 13 mwezi ogwoku na gwetugenda mu, era Bishop Banja akuti dobuganda, okwenyigira mu nteekateeka zonna.
Katonda waffe ayongere okuwa Ssaabasajja Kabaka obulamu era atuule ku ntebe Namulondo alamule Obuganda naddala kaakano nga tuli mu kiseera eky'okuweebaza Katonda n'okujaguza emyaka 70 nga Ssaabasajja Kabaka Katonda amuwadde obulamu era mbakubiriza mu nteekateeka yonna eyateereddwawo olw'okujaguza amazaalibwa ga Ssaabasajja Kabaka abantu ba Katonda mu bwakabaka bwa Buganda anda nebweru wawo tubasaba musoso waze nyo amazali wakano era kawebelega chitiwa nyo tuwebaze Katonda orwe mirimu jona Ssaabasajja Kabaka jasubude raji atukozesa na adu kutukubiriza mu bwakabaka mukuanga lino
amazali wakano gakulemberwamu emisinde mubona byalo ekigenda okuddukibwa ku mulamwa ogw'okulwanyisa akawuka ka Mukenenya ng'abaami be bakulemberamu ng'emisinde gino gya kuddukibwanga ennaku z'omwezi 12 omwezi ogw'okuna. Bishop Banja akunze abantu okugula emijoozi okwetaba mu nteekateeka ey'emisinde mubona byalo.
Ebyobulamu abitaddeko nnyo amaanyi ate era n'okukuuma obutonde era n'emisinde egitegekebwa okudduka ensimbi ezivaamu nga zigenda ku byabulamu tubeegayirira mugule t-shirt ezo ezakoleddwa olw'omulimu ogwo era tuzigule nnyo ensimbi ezivaamu zikulaakulanya obulamu bw'abantu ba Ssaabasajja Kabaka n'obwakabaka bwa Buganda okusobola okumanya nti lyetaffaali eddene eriteereddwawo ku by'omusingi ogw'ebyobulamu abantu ba Katonda n'olwekyo Katonda Ssaabasajja ayongere okumutuweera nnyo obulamu obulungi n'emikisa egiva eri Katonda ayi Ssaabasajja wangaala.